Chachi people, are you ready? Chachi people, Boba katonda zala hukeyazi, butonda fumbirwa hukeyazi,
salapolisa.
Wama batali na figa hukeyazi, boyfriend wana chimumpi hukeyazi.
Yes, wali.
Mbuchari tamanyi luzungu hukeyazi. Okandi yeto na Zimbabwe la veno. Eno competition yeko kandi zori mto. Newe mbasula nasa na hukeyazi. Zemfuga vyange yeli mula genda. Yes, wanantasa, wananga nantasa.
Yes, wanantasa.
Chawa ukeyazi, eh. Uli chalu mumutima no kuona,
uli chalu mumutima
no. Na bali baseka kupate no ba,
na bali baseka kupate.
Samu people, samu people. Saba move bala mu samu people. Eh, katonda gwendi na ye mirako,
katonda gwendi na ye mirako.
Yes, wanantasa, wananga nantasa. Chango, sitani, misita mie chango. Kawe change luja kuchampite wo.
Yes, wanantasa.
Ngambira misita mie chango. Sitani, misita mie chango. Kawe change onde wechusa.
Yes, wanantasa.
Sala kuleza tanari nyanyo nyukeazi. Irako waka, yes, irako waka. Yes, wanantasa. Wananga nantasa.
Yeah.